kumziki.com.
I was thinking vipini tawapatanish unganish ugomvi chumbani mambo kufanya siri nyie mnayavunjish shemu ujue anakupenda mwenzio gundue misipendi umwache alie for you sambona imejirudia jana ampatani. Chapa na vibao ukiona umemchoka we mrudishe kwao nakwambia mema mtunze shemu na wanao usipo mtunza si watakupiga bao ah.
Na mkigombana sijili tena leo mwanzo na mwisho sishughuliki tena na mkizozana sijili tena leo mwanzo na mwisho wajibiki tena.
Nawaza nawaza vipi nitakabilia mambo kutwa na kesha silali mawazo chungu zima kuna nejali ona mama Amina ugomvi ulizidi akatemwa kwetu tabata bima sambona imejirudia jana ampatani amwelewani nispendi kona mnavyo nuniana shem ampatani amwelewani sije siku tafika mkachapa na vibao ukiona umemchoka we mrudishe kwao nakwambia mema mtunza shemu na wanao usipo mtunza si watakupiga bao ah.
Na mkigombana